Nikiomba, labda Mungu atosikia. Nikiomba, tena nilijua. Na vile simoni, hivi kwele nasikia. Shida ziki nizidia. Nikiumba yumba, hivi kwele naona. Anatambua, maswali najiuliza. Na vile simoni, hivi kwele nasikia. Ae, nilijua amenisahau. Ameniforgeti, yani hanikumbuki. Hanitambui, niliona niko peke yangu. Kumbe baba yangu, ana shindani yangu. Msaada wangu, haijalishi nina vidonda kiasi gani, niteseke kiasi gani, niumizwe kiasi gani, Mungu yuko pande wangu, yuko pande wangu, hajanisahau. Tena haijalishi hata nichoke kiasi gani, nifute machozi kiasi gani, nisubiri kiasi gani, Mungu yuko pande wangu.
Hajanisahau.
Bwana ndiwe mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
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 ah.
Sitaogopa tena, sitaogopa Bwana.
Hajanisahau mimi,
hatonisahau.
Hajanisahau. Bwana ndiwe mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
sitaogopa,
hatonisahau.
Na shetani alipo juu, nina wasiwasi mi. Alifikiri ya mini kemle, kacheza na imani yangu. Alidhani napoteza muda. Nikiomba Mungu nikiziwi, wala hasiki, hasiki tena. Na Yesu ni tofauti, akaja kunikumbusha. Mungu yupo upande wangu, nisiogope chochote, maana yeye hunilinda, yeye hunitunza. Kwa dhati bado anipe, anipe.
Haijalishi nina vidonda kiasi gani, niteseke kiasi gani, niumizwe kiasi gani, Mungu yuko upande wangu,
upande wangu.
Hajanisahau. Nichoke kiasi gani, nifute machozi kiasi gani, nisubiri kiasi gani, Mungu yuko upande wangu. Hajanisahau.
Bwana ndiye mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
sitaogopa,
sitaogopa, sitaogopa tena, sitaogopa.
Hajanisahau mimi,
hatonisahau.
Hajanisahau. Bwana ndiwe mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
sitaogopa,
sitaogopa.